DJ Miles Kenya from Miles Entertainment.
Mienendo yangu na tabia zangu zikupendeze, kuvaa kwangu na kunena kwangu, naomba nifanane na we
Yesu,
niwe jinsi upendavyo. Nifanane na we
Yesu,
niwe jinsi upendavyo. Niguze, nifinyange, unibebe, niunde, nitengeneze, niwe kama we.
DJ Miles, the number one deck master.
Everybody stand up.
Familia yangu, marafiki zangu, tuwe sawa na we. Biashara zangu, kila kitu changu, kiwe sawa na we. Familia yangu, marafiki zangu, tuwe sawa na we. Biashara zangu, kila kitu changu, kiwe sawa na we. Niguze, nifinyange, unibebe, niunde, nitengeneze, niwe kama wewe. Niguze, nifinyange, unibebe, niunde, nitengeneze, niwe kama wewe.
Nikupendeze,
hey baba, maisha ni mwangu.
Nikupendeze,
maana haya ya mwili yananidanganya. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni kwa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Neno lako linasema, jicho langu likiwa safi, mwili wangu wote utakuwa na nuru. Nipe macho,
nipe macho nione. Macho, hey, hey, nipe macho nione, sawa sawa, nipe macho nione. Macho, hey, hey, nipe macho nione, sawa sawa,
nipe macho,
nipe macho nione.
Macho,
macho, hey, hey,
nipe macho,
nipe macho nione.
Macho,
sawa sawa,
Yesu nipe macho.
Nipe macho nione,
macho ya roho,
macho, hey, hey,
nipe macho,
nipe macho nione, sawa sawa.
Saidie macho ya ndani nione kama uonavyo wewe. Saidie macho ya ndani mitego ya mwovu, nimekukimbilia wewe Bwana, ili nikae salama. Nipe macho nione, sawa sawa. Mara nyingi watu hutazama nje, lakini wewe waona ndani. Kwa nje mtu onekana mwema, kumbe ndani ni hatari. Mwaka huu Bwana nataka nione, ili nikae salama. Nipe macho nione,
nipe macho nione.
Macho,
macho, hey, hey,
nipe macho,
nipe macho nione.
Mazingira magumu akamwona Yesu amesimama mkono wa kuume wa Mungu Baba. Nipe macho nimuone muhitaji, nipe macho nione unavyoona Yesu. Macho yangu yanaona nimevaa, kumbe waniona mtupu. Mara najiona ni tajiri, kumbe waniona masikini. Mara nyingine macho yananipa haki, kumbe waniona mkosaji. Macho nione sawa sawa. Macho yangu yanaona nina nguvu, kumbe waniona mnyonge. Tena najiona na busara, kumbe waniona mjinga. Macho yangu yanaona ya usoni, wewe wana mwisho kabla ya mwanzo. Nipe macho nione.
Miles Kenya from Miles Entertainment.
Wewe waitwa nuru, eti nuru ya watu. Ukiingia kwangu, mimi nang'ara. Ndani ya hiyo nuru, eti kuna uzima. Ukiingia kwangu, nina uzima. Uso wake Yesu, aliye sura yake Mungu.
DJ Miles.
Kama mwalimu ninajua nitahitimu, nitashinda adui akileta majaribu. Unitayarishe, unibadilishe, mtihani nipite, mwito nitimize. Nijue kuandika, niandike maono yangu. Nijue kuhesabu, nihesabu baraka.
The number one deck master.
Shule yako watudanganyi, ni ukweli na uwazi. Wanafunzi hawagomi, mwalimu hatujali. Unifunze nifamu, wote ni waheshimu. Yesu ni mwalimu, Yesu ni mwalimu. Nijue kuandika, niandike maono yangu. Nijue kuhesabu, nihesabu baraka.
DJ Miles Kenya from Miles Entertainment.
Naona jumba kubwa uliyeitwa fukara.
sana bangi nilivuta sana nilipokutana na wewe Yesu.
Everybody stand up.
We still blind. Top of the dock on the top of the dream. I'm feeling, I'm feeling alive. I said relax. Good loaded relax. Now it's official, billable when tax we step in. Show them clocks to Milan Buddha. Let me show you the plan. Relax, my guy. New wave, mashita bye bye. We step in, siko keno mangwai. And it go easy, set up my mind. Relax, woo. I say relax, Buddha. I say relax. Elevation of my woo, focus in on the eye. I say relax, tumsifu mumba yeah. My heart skips a bit, boomba yeah. Selling that higher than in a scoop my dre. Yeah, ndio natambua, sit doomba yeah. Tuna watu wa moshi, we not smoking it. Back to back, no limit how I'm throwing it. His precious blood, we done soaking it. He hopin' it up, I'm provoking it. I say relax, woo, hindo kendo na die. Got kwa majani, kele kendo kwa chai. Elevation yendo kendo I'm high. Nime focus na Christ. Yendo na eye. I say relax. Woo. We loaded lax. Now it's official be labo when tax we step in. Show them clocks to Milan Buddha. Let me show you the plot. Relax, my guy. New wave, mashita bye bye. We step in, siko kendo mangwai. And it go easy, set up my mind. Relax, woo. I say relax, Buddha. I say relax. Elevation of my woo, focus in on the eye. Woo, no wicked mind, no wicked man with an humanness. Now we not tense, we defined. Hakuna whoa whoa, we still blind. Top of the top and the top of the rhythm, I'm feeling alive. I say relax. Woo, hey Buddha, I say relax.
Itakuwa ngori. Mwisho wa story. itakuwa ngori. Bila Yesu itakuwa ngori. Itakuwa ngori.
DJ Miles.
Mwisho wa story.
Ananishangazanga nasema ulala. Kumsifu kazi hakuna kulala. Amenipa mavazi na chakula la. Niko fresh, niko fridge, niko kulala. Asikari ya majeshi ya mauwe raia. Tumekubali ya na devo inzalaia. Bila Yesu mambo ngori mambo ikombaia. Nika safari bila visa ya kufika ulaia.
Kisi yomu vika ya Peter Pan. Nafuata Yesu pia if Peter can. Kila mtu sifu Mungu hata Peter can. Nani nimi didi hapa but I think I'm done.
Itakuwa ngori. Bila Yesu itakuwa ngori. Itakuwa ngori. Mwisho wa story. Itakuwa ngori. Bila Yesu itakuwa ngori. Itakuwa ngori. Mwisho wa story.
Unaitwa Otieno ama Dingori. Haijalishi but bila Yesu ni ngori. Itakuwa mudi kulipo awori. Kama movie haina stero. Mwisho wa story.
Hii story nani uma uma. Nataka isambae karuma ruma. Yesu amenituma tuma. Nikusho bila ye nikakuma chuma. Ijalishi umefanya nini nono. Love yake kwake nini momo. Alinitoa mimi chini chini lolo. Usikatae kumwamini mini nono. Yesu ndo 50-50 styro. Yendo 50-50 yaino. Yesu ndo 50-50 styro. Yendo 50-50 yaino.
Itakuwa ngori. Bila Yesu itakuwa ngori. Itakuwa ngori.
Pause. DJ Miles.
Everybody stand up.
It's a party again. Papa, tigwe. Let them know so we can't live with them. When you see the watchy watchy, you have to tell them tigwe. Let them know so we can't live with them. When you see the chatty chatty, you have to tell them tigwe. Let them know so we can't live with them.
Oh Lord, have mercy, mercy, mercy. Some people let me mind so dirty, dirty. Hey, all of them mercy, mercy, mercy. Some people let me heart so filthy, dirty. Hey, Lord have mercy. The things that we do pon the dirt. Some of the things that we sing in the studio.
Have mercy.
The things that we do pon the street. Coupon, coupon, coupon. Hey,
trend.
We do is non-profit, ay, they can't stop it. Hit to my trophy, moto, nakani kuzima, magic baptist.
Tuko papilka pilka ya kufika mbali, okay. Tuna skika streets, cheki sticker matri, yeah. Nani power ya Jesus, si cannabis, hits, tunapika wana eat, nani?
La 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 la.
Nilikuwa niko fit for a minute, see a minute, I'm not okay.
Walinipata kwa kona, wakachukua dough. Na hapo singe penya, walinikabako. Pia tuzika enda na mapeni za show. But I still give thanks.
Usijali bro, atakupa access ya assets urgently. We ingia class yake usiwe absentee. Bado yendi apparent, apparently. Make prayer your current currency.
Christ apa uzito na sijimba na Hamzi na move, utadhani vimbada. Kwa track unapenda, so stream sana. Jesus kwa screen, na streets baba.
Masterpiece,
baba wambo.
DJ Miles Kenya from Miles Entertainment.
Niko high, niko very very high. Syndrome high, ni Holy Ghost high. Come a day of Pentecost, Jesus Christ break the coast. Holy Spirit take a shook a miracles, take us so high. Let's speak tongues of mysteries, kwangena God and mysteries. Shetani ya kondani ya misery. mwisho.
I bila nom,
I bila nom,
I bila nom,
I bila nom.
Tulia magazo dom,
amagazo dom.
Tulia magazo dom,
amagazo dom.
Tugo I bila nom,
I bila nom,
I bila nom,
I bila nom.
Tulia magazo dom,
amagazo dom.
Tulia magazo dom,
amagazo dom.
Nafuta Yesu kakondo, nafuta Yesu kakondo.
Excuse me, Mr. Policeman, umekosea, hazijanishika. Nimetoka kesha, usiku mzima, tumeomba zimeshika. Nipate charge, maybe hurupak after that. Nipate charge, minafuta Yesu maradat. Nalipuka kama bombom, naruka kama sai toka ngongong. Alipisha kwangu ngongong, akaniweka high, shina ndomdom. Aya ye,
aya,
mini waya we,
aya,
aya ye,
aya,
adi mwisho e.
Tugo I bila no,
I bila no,
I bila no,
I bila no.
Tulia magazo no,
amagazo no,
tulia magazo no,
amagazo no.
Tugo I bila no.
DJ Miles. Miles.
Kuna wakati
chosen generation. We've been called for to show His excellence.
DJ Miles Kenya from Miles
All
Entertainment.
All I require for life God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life God has given me, for I know who I am.
Everybody stand up.
What He says I am, where He says I'm at, I know who I am. I know who God says I am. What He says I am, where He says I'm at, I know who I am. I'm working in power, I work in miracles, I live a life of favor. Chosen generation, we've been called for to show His excellence. All I require for life God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation.
Come,
we've been called for to show His excellence.
All I require,
all I require for life
God has given me.
I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I'm walking in power, I walk in miracles, I live a life of favor.
I know who I am.
Lift your voice, shout out.
media. But we're not coming in, declaring. Say,
DJ Miles Kenya from Miles Entertainment.